نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ndati ndikutengele ninso ku nkhani yathu ku mkumano wathu ku mkambilano wathu wokhuzana ndi tafsiri ya masura osiyanasiyana osayiwala kuti tili mkatikati mokambilana za tafsiri ya sura Fatiha ndipo lero tikhale tikupitiliza pa nkhani yathu yokhuzana ndi chiwongoko monga mmene tinanena kuti chiwongoko chili pawili hidayat tiliti ili patatu ndi tinakambilana za mulingo woyamba tinakambilana pano tikhale tikukambilana za mulingo wachiwili ndi wachitatu mulingo wachiwili wachiwongoko mulingo wachiwili wachiwongoko siwa wamba iyayi siwa wina aliyense koma ndi olunjika kuchilengedwe chokhacho chomwe chimatengedwa kuti ndichodalitsidwa pakulingalira ndi luntha cholengedwa chimenechi ndi munthu komanso ziwanda so mbali zolengedwa ziwili zimene Allah subhanahu wa ta'ala amachipatsa chiwongoko chimenechi ndiye chiwongoko chachiwilichi chimatumizidwa kwa munthu ndi ziwanda kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudzera mwa anbiya aneneli alaihimu salamu komanso mabuku amene Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akutumiza kudzera mwa aneneli amenewa choncho munthu ndi ziwanda ali ndi udindo wokhulupirira mwa anbiya aneneli alaihimu salamu ndi kutsatira sharia shimwe anabwilitsa ku mitundu yawe Allah subhanahu wa ta'ala akulongosola nauti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sindidalenge ziwanda ndi munthu koma kuti zizindipembedza usonyezati Allah subhanahu wa ta'ala sana lenge munthu ndi ziwanda basi kuti zizingo zikhalira pano pa dziko lapansi yayi koma Allah subhanahu wa ta'ala anazilanga zolengedwa zimenezi ndi cholinga ndipo cholinga chake si china koma kupanga china chilichonse momusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala kupanga zokhazo zimene zingamusangalase Allah subhanahu wa ta'ala kupanga ibada mdzina la Allah subhanahu wa ta'ala pomwe nyama ngakhale zili ndi kuzindikira kokwanira koma kuti mulingo wa kuzindikira kwawo ndi opeliwira poyelekeza ndi munthu Allah subhanahu wa ta'ala sana zikakamizi kutsatira sharia kwa ndizo ndizolengedwa zimene inde ndizolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala umefoje pali kusiana ife timaganiza makandi zelo pomwe zinyama nzeru zawo ndiza limit sizimapita chitsogolo ya unali mulingo wachiwili mulingo wachitatu wokhuzana ndi chiwongoko ndiko ndilopatulika kwambiri poyelekeza ndi gawo la chiwili mulingo uwu amadalitsidwa ndi anthu okhawo omwe amakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kukhala moyo wa taqwa omuopa Allah tabaraka wa ta'ala monga mwezilili kuti mulingo oyamba wachiwongoko umachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwini wake kupita kuzolengedwa zake zosiyanasiyana tipezanso kuti ndi chimodzimodzinso kuti mulingo wachitatu uso umachokera sokwana malenga Allah subhanahu wa ta'ala mwini wake kupita kwa anthu ena ake osankhika kuwatsimikizira ndi kuwalimbikitsa ukhanzikika pa njira yowongoka pa hidayati kusiyana ndi mulingo wachiwili umene umadalira munthu kuti ayesese kuwutsatira kwenikweni kusiyana pakati pa gawo lachiwili ndi lachitatu lachiwongoko ndikuti gawo lachiwili litha kufanizidwa ndi kumuongolera munthu kudzera mawu kapena kumutengera ku njira yachitsogozo kunjira yachiwongoko kunjira imene ili ya state pambuyo pake zimadalira no munthu yo kutsatira njirayo payekha so azitengera umulongosolera akulu muyende chonchi then iyeyo ndiye zili ndiye kumapita sindiye kungoima kapita kudzera njira ina pomwe tikangana mulingo wachitatu ndi umene tingawelekezere ndi kugira munthu mdzanja lake kumugwira munthu pa dzanja ndikumtengera njira yakomwe akufuna kukafika kumtengera munthu yokanti kukamwika kumene akufuna choncho ndime iyi imene takulenga pamwamba ija tikamapempha chiwongoko ihdina siratal mustaqim tikamapempha chiwongoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala pogwisa ntchito mau amene wakunaona kuti tiwongoleleni kunjira yowongoka ndiye kuti mulingo uwu wachiwongoko chonchi ndi umene tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah subhanahu wa ta'ala atitenga tichotse apa ndi kukatisiya malo amene tikuyeneleka kuti tikhalepo mbuku lolemekezeka la Quran pamene Allah subhanahu wa ta'ala akudziyika pa chiwongoko kwa iye yekha osati wina aliyense ndi mulingo wachitatu umene ukutchulidwa pamene amalume a mtume sallallahu alaihi wasallama amene ali Abu Talib atamwalira ali kafiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anadandaula kwambiri chifukwa cha mmene adalili chifukwa cha zimene akamuchitira ndiye anakhudzika kwambiri mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nthawi imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala anamuyankhula mtumi anayankhula ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamuuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ndithu iwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulibe mphavu yomuongolela munthu amene wamufuna koma Allah na malenga ndi amene amamuongola munthu amene wamufuna kunjira yolunjika kunjira yasiredi. Komabe maaya ena Quran tipesa kuti pamene Allah subhanahu wa ta'ala akamba kuti hidayah ndi chiwongoko sili mmanja mwa anbiya alaihi msalam kapena akapolo opa Mulungu ndiye kuti ndi gawo la chiwili la chiwongoko ndi chomwe chikunenedwa senza kuti likafika pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ayi ntchito yani neli ndi kuwaongolela anthu ntchito ya anthu olungama ndi kuwaongolela anzawo yet Allah subhanahu wa ta'ala matanthauza gawo loyambilira lija so mwaisazo Allah subhanahu wa ta'ala wawatamanda maulama abanu Israili ponena kuti waja'alna minhum a'immatan yahduna mi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ndipo tidawachita ukhala atsogoleri ongolera anthu awo kunjira yongoka ndi lamulo lathu kudzera mulamulo lathu pamene adaphunzira kupilira ndi kupilira pa chipembedzo chawo ndipo adali ndi chikhutilo chokwanira pa aya zathu. So umu ndimene Allah subhanahu wa ta'ala akuta akunenera za anthu amene so akukamba za chiwongokocho choti kumuni kila munthu akuliye muyende chonchi muyende chonchi muyende chonchi mukaenda chonchi mukafika ku destination mukafika malo amene mukuwafuna. So aneneri ntchito yawo kunali kwatani kunali kutilongosolera ife anthu inu ye ngati mufuna musakaopse moto ngati mufuna mukafike kwa Allah subhanahu wa ta'ala mukapeze chiwongokocho cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi njira yake ndi mupange izi mupange izi mupange izi pamene kukutengela kuchi ngoko kweni kweniko imene ndi mphavu ya Allah subhanahu wa ta'ala umene ndi udindo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo siuli mmanja mwawina aliyese kadi nenili kandi ngelu kandi ndani siuli mmanja mwawina aliyese koma Allah subhanahu wa ta'ala umu ndi mene tukulongo soli lankani yokuzana ndi hidayah chiwongoko chimene chikupezeka mbuku lolemekezeka la Qur'ani maka maka tu musura imene musura Fatiha inshallah tukumaneso ngaulina. Jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.